Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. I could never ask for more, mama, amor. Now I hear you, mama. I could never ask for more, mama, amor. Now I hear you, mama. And there is no day in a bit of mama. Ina pita mama, hey. Najua kuna wale hawana wa mama, sio kupenda kwao. Najua kuna wale hawatanielewa, na sio kupenda kwao. Ile nyuma fadha ya kumalizia, ni kumalizia mama. Ile nyuma fadha ya kumalizia, ni kumalizia mama. Ile deni madhe uliyomachawa, ni kumalizie mama. Na ile nguo ulitamani ya jirani, ni kununulie mama. Mama, na nilipokosa chakula mama, ulitafuta kidogo. Mwazirani, walakuchakelea mama. Mwazirani, walakuchakelea mama. Hata sijui mbona nalia, mbona nawaza mama. Sijui mbona nalia. Mama, I got you. Anything you want, just tell me. Mama, I got you. Anything you want, just tell me.